Moja mbili haikai na furaha tele moyoni mwangu. Siku yangu imefika, leo kufurahi na ndugu zangu. Leo nina furaha moyoni jamani, wala sina hiana na mtu jamani. Yote nimefanya kwa mashe, ubani nimechoma, tujaule kumusi kwa waze. Mtwala tukale matamba basi njo baby, 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 nicheze nawe basi njo baby, 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 nicheze nawe. Ah, minawa, nawa, minawa, nawa, minawa, nawa, minawa, ah. Chambaji na kupenda mimi, baby, baby, we unajua tena. Shangwe, shangwe na vigele gele. Oh yeah, dada nandi ulipopiga yowe. Sister unajua, nikichakishe lalako juu mpaka chini. Baby na kuona wewe, ukichakisuti yangu juu mpaka chini. Baby unaniona mimi,
naniona mimi.
Basi njo baby, 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 nicheze nawe. Basi njo baby, 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 nicheze nawe. Ah, minawa, nawa, minawa, nawa, minawa, nawa, minawa, ah. Ah, yeah. Jisekaje, let us dance slowly, slow, slow, baby.
Purchase your track today.
Minawa, nawa, minawa, nawa, nawa.